Genie X double six.
Another one.
Kanipandisha na kacheo kwa ibukini.